Joni! Joni!
You are tuned to the right station.
I have some good story to tell you.
Good story?
Inahusiana na life yako, jinsi ambapo unakuwa na kule ambapo unaelekea. So you better listen to it, alafu niambie umeelewa nini. Kapita bwana shamba moja jembe begani, karibu na home kwetu pembeni kuna maskani. Kasema da ebana eti samahani,
nana nasa kusaidia kuniambia ti hapa ni nini.
Design raia kaona ujamani kaa chizi, vipi ashike majani alafu atulize sisi. Na yendo mkulima uka tuona maduanzi, si kila neka maskani ni story tu za mapenzi.
Hapana so hivyo nimeona jambo la ajabu, nijani la kijani toka enzi za mababu. Walikuwa na Yesudu anayabudu kina bobu, nimekuta shambani kwangu leo nataka kujaribu.
Iyo ni bangi na ni kinyume cha sheria, uwezi kuivutia hapa kwa polisi wako kwa area. Kaa kichwa chako ndogo unaweza ugua hata malaria, japo ni dawa inaua baadhi ya bakteria. Bwana shamba hade farm, and on that farm he planted maize. The other day to come he got surprise. Here, everywhere. Kachukua rizla kanyonga kawasha, baada ya kuvuta si akapata mshawasha. A change fanye swe mkulima we pusha, akajenga bango eti anauza cha Arusha.
Mdogo mdogo
biashara ikanoga, habari zikenea kuna kilevi zaidi ya laga. Watoto wakishua wakaimix kwenye baga, wengine kwenye shisha na wengine kwenye mboga. Kizazi kikakuwa na sasa hakishikiki, chochote akifanyiki paka wapige kiki. Wengine wasani wakaitaja kwenye mziki, wengine kwenye t-shirt ile nembo wakaiprinti. Uncle Snoop Double GY akaipa promo, watu kama kina Tupac watatupa somo. Wakati unajichomo unazidi kunguza mdomo, ndiyo bwana pusha anazidi kenua meno. Bwana shamba hadi farm, on that farm he planted maize. The other day to come he got surprise. There, everywhere. Kule Jamaica mpaka wanaipika, akila mbuzi kidogo anaitapika. Iite ganja kijiti na kathalika, punguza speedy kidogo utachizika. Kie tu pilova tayari shachizika, wakati JCB daily anasikika.
Kijiti
kina pasua speaker, mamen Guantaman tayari amisha pumzika. Kwa na usizi maskani na kusahau kuhusu future, kwamba wao sio ujanja stuka kumisha kucha. Bwana shamba hadi farm, and on that farm he planted maize. The other day to come he got surprise. There, everywhere.
Johnny, umejifunza nini hapo sasa?
Mess and Selector once again. This is how we do it.